shukuru sana kwa support yenu na support vijana wangu.
Dapper on the track.
Hey boy. Mama msodoki, see you a boy. Kipenzi cha watu kimona na enjoy. Shukrani zende kwa mwenyezi kwa ya mapenzi. Oto logani siwezi yo siku natoka nyegezi. Takuja kufight. Jani meketi kwa bus na waza tu mic. Nishike ni chane. Yeah. Shabike furai ni julikane. So kila sifa ni kusanye, kila vita ni pigane, so kila picha ni tazamu, so kila mbacho na kioza nifanye. I'm so sorry, tusamehe. Kila tu wadua hamja nitupa. Moyo wangu konanya ni siku na kufa. Stajiri kitajwa jina mnaruka. Na mnafurai. Wote msodoki the sun, now ni since
yo, day one. Mic check, 1, 2, 1, 2. Wanami bila crew, nguvu ya umo, upendo wa watu. Hakuna mimi bila nyinyi is true. Ona wengine wamechola tattoo. Kitoa wimbo mapokezi juu. Always on my mind until I die. Hakuna siku nitakayoona cool. Too much love, nanipokea, nanisupport, naniombea. Together forever, ushindi ni wetu. Meshinda kila vita walikompea ila wakapotea. Yeah, sometime kwenye show backbencher. Tunakesha mnaruka na mimi ani tunacheka. Ndo tunasepa ani tunapeta. Na tukikutana mapicha freshi. Sani kibadi kwenye shetty yo face to face. Mna mada kesi na wapa vesi. Na change number, na kuwa friends yo backstage. It's going down, it's going crazy. Yo amani ya buwana hina nyi wapenzi. One love, yeah.
Alhamdulillah. Yeah, kila ki open my eyes, bala katele, kuna kutry, na wezi kushika nko trillion
in my eyes.
Yeah, sometime natoka machozi, na wanepokea surprise. So doki ze sun, nombea kwa mokozi, kila nki close my eyes. Misi dhurumu nafsi, kwangu furafu, shindi lazima, wanojifunza kogelea barini, wambio atazama, misi wa kupima. Yeah, follow for your type, choni kupe madini, mana potunza patoshi, mtachelewa mpakalini, kumgodi unatema afu. Kitu na boxi, ya kila na master ya hii kitu, mtu wakikunja kwangu mini pisu, baba samea, wajua. Litendalo yani kama alivyosemaga Kristo. Alhamdulillah. Tumetoka chini hadi kwenye sky. Mora tulinde maisha marefu yenye furaha tujilipe na tujidai. Unachukua unatoka ni shy. Yani kila niki open my eyes. Balaka tela hakuna kuntry na uwezi kunshika nko trillion miles. Yes I. Yeah.
That is the king of Africa. Young Killer. First and only, alhamdulillah. Hey, what? Million miles, baby.